Ubidlozeluma wami lona beli saphile abehlili kamnani zweni lethezekile ubolibonga ithuba olinikile mama wami ngiyathembisa ngiyathembisa mazwi yakho angeke wele phansi mangele imali yami mangele isaka lami Mangele imali yami, mangele isaka lami Zolwe, mina zowakhela umuzi Oye shiluma, wathengimi mntanami Ungabodlala amantombazane Oye shiluma Wathi kimi mtanami, ungabodlala amantombazane Wathi kayo bobo, ke mali uthumele Wathi kayo bobo, lokho yowandise nibusiso Wathi kayo bobo, ke mali uthumele Wathi kayo bobo, lokho yowandise nibusiso